linga soni Masia Yesu akabelinga bomoye Boya 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 hey.
Boya kotara hey.
Ah asana bomoye Yesu akabelinga bomoye Boya 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 hey.
Boya kotara hey.
Makambo nzamba salie Asana bomoye ah.
Yesu alongolinga soni
Masia Yesu akabelinga bomoye Nazalaka ya kotelenga na mokili hey. Sumura netalanga na liswa mawao Kolo Yesua longolinga soni Masia Yesua akabelinga bomoye Mokile simbela kinga mabanga pona kufa Lisumu nasala kie sengela kinga inalekao Kasi Yesu azuye sikana ngae Alopina ngae va et ne pêche plus Boya, 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 hey.
Boya,
kutara, hey. Masia mwana nzamboyo, hey.
Asana bomo, hey.
Ah.
Yesu alongoli kasoni. Masia Yesu akabelinga bomo,
hey. Amemelanga bomengo, amemelanga bomengo. Alongolanga botutu, apesanga eloa. Yesu sekele ya esengo. Musika na Yesu na kosuka wapi hey, hey. Bolingwa Jesu ye misinga zembo hey. Ya Jesu ye beti singa maboko hey. Ah. Bolingwa Jesu ye bini singa mabina hey. E beti singa mololo 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 hey, Yesu yo hey.
Alongolinga soni
ah. Merci Seigneur Jésus-Christ. Yesu azali malamu, Yesu ah.
Azali malamu, Yesu
azali malamu, Yesu
azali malamu, Yesu
Enalukaka ye nantina, Yesu